mzungu kila was again.
Mzungu kila.
Ile mimi muona mrembo, nikatamani kumuita ili nimweleze lengo, awe wangu senyorita. Siku sita nikasogea, ya moyoni nikamwambia, bila shaka kanipokea, kaniridhia. Siku sita nikasogea, ya moyoni nikamwambia, bila shaka kanipokea, kaniridhia. Nikasogea, ya moyoni nikamwambia, bila shaka kanipokea, kaniridhia.
I could love mama sita na kwita.